najimsafi.com Saudi
Kinywaji kina siri Tumelewa wote yani paka alfajiri Ikifika media watu wana susabili Mwingine kawaka mpaka anatoa siri Mambo ya kujifia tu wakili Juzi ni mechili na masela tunakunga glass Jana ni mea mkasina atadas yes. Nili acha deni mtawakati Walae minasema mina pumbe bas
A long time, be long time Yani umenisotesha long time Let me live my life freely Let me live my life freely Kama unakwenda unazuga Umeniganda kama ruba Let me live my life freely Let me live my life freely
Pombe, pombe, pombe naomba niache
Ala
Pombe niache Pombe naomba niache
Mimi nimeshinda kukubacha pombe naomba niache mie
Pombe niache
Nipa confidence Kwenye crowd nanifanya na zikopi sense Nakolea na enjoy nanifanya na dance Sipa gui sicha kuchupa yoyote fresh ha. Vinyo upo tuka enzi za mababu Alafo raya pombe unyo kistarabu Mina pombe tena Labda mnyo shikiwa ni melewa kiu kweli sita wapatabu
A love time, be long time Yani umenisotesha long time Let me live my life freely Let me live my life freely Kama unakwenda unazuga
Umeniganda kama ruba
Let me live my life freely Let me live my life freely
Pombe naomba niache
Ala
Pombe niache Pombe naomba niache
Mimi nimeshinda kukubacha pombe naomba niache mie
Pombe niache
Keys, Same President, Mr. Checker, David John Adam. Ngoja tusikutue za mwisho mwisho then tuache kabisa hizi chupa bwana. Ah.
Pombe naomba niache.
Ala.
Pombe niache. Pombe naomba niache.